hatari, tisha. Ndacho piga shoti.
Mechi inanikumbusha Njeri amemtembelea Mope kwake Umo. Mope anamwambia karibu nyumbani tule. Njeri anamwambia niingie wapi? Mope anamwambia hapa. Njeri anamwambia hapa kwako, hii ni bedroom.